Friday, Mr. Zambia.
Westside Music.
Mwana wa Kambunda.
Na 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 ni.
Boy, na pe muri aliobe, mani masha siyu, kitemi cha bambunda.